Happy birthday.
Happy birthday to me. Happy birthday for me. Happy birthday for you.
Tata keki ndo tujiandae kwa furaha, tunakunywa mpaka raha. Leo furaha kwanza ipo kada, agiza chochote. Happy birthday. Leo ni furaha, ni siku ya kukata keki. Leo ni furaha, meza juu ya bajeti. Leo ni furaha, yani siku ya kukata keki.
Tunasherekea kuishi, tunawishi miaka mingi zaidi ya mia. Kila tua dua Mungu katu.